Na McCray na his basket red your umbrella. Mwanaume alisi mwenye nature without fella. I'm a big brother kama Jay Rockefeller. Ela, hey, ela, hey. Mwanaongea wengi lakini bossi ni hela. Ukiniletea polisi sio movie ni trailer. Sio jela na ingia kwenye mifuko ya king. Report ya postmortem imesha hukumu kwamba kuchanganya sheria na pesa ndio sumu. Sumu iliochukua uhai wa marehemu. Ma wengi ni maskini na dini zimekuwa perfume. Injili ya roho imebaki kwenye jukwaa. Ulizia pesa wakuzime kama taa. Ulizia pesa wakuzime kama taa. Ni somo rahisi lisilohitaji tuition. Maybe it's true that you're ready for what mission. I'm a big fish in this ocean. I sound better, you sound like distortion. You can't beat me, first start copy my motion. Mimba za chuki bado nazifanya abortion. Wapinzano na mistari softy kama lotion. Siwezi kujizuia kuwa piku. Bahati mbaya leo menikuta na akili zangu za usiku. Roho za watu wengi hazipo huru mnashangaa. Shtuka bado kitaku na utawala wa njaa. That's why ni cash money, spokane bond. Necheza game akili nyingi kama movies za James Bond. The shame black man, we are blood diamonds. iPhone, my basic from El Marek. But now Joe Makini is pure mathematic. You already know what it is. Na wabua kama samaki wa beach kutoka ocean. Copy my motion. Yes, 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 nigga no option. Unataka kurusha stimu na stimu zimelipiwa. Na wabua kama samaki wa beach kutoka ocean. Copy my motion. Yes, 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 nigga no option. Unataka kurusha stimu zimelipiwa. Inafurahisha kuona hamjakata tamaa bado. Na uwezo wenu kuprove uwezo wa Joe mtangoje bado. Mtoto mtani bado yupo jalalani. Na ukicheki ni muda ambao alitakiwa wepo shuleni. Wahusika nani nyote mnatazama pembeni. Hapa sitaji mganga kutambua mchawi ni nani. Mziki unaingia live bas bendi jipangeni. Mungu amenifanya mtamu kama tunda la peponi. Nimezaliwa bas ndoto za maisha no light. Wezi every night. Thanks God I'm bright. My mama told me don't give up the fight. Niangalie juu chini na pati za maalmai. Nawabua kama samaki wa beach kutoka ocean. Copy my motion. Yes, 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 nigga no option. Unataka kurusha stimu na stimu zimelipiwa. Nawabua kama samaki wa beach kutoka ocean. Copy my motion. Yes, 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 nigga no option. Unataka kurusha stimu na stimu zimelipiwa. You're not rocking with the best rapper, best MC. I'm over pick the Kilimanjaro, I can see. Not only you, even your favorite MC. They have no choice, they really tryna be like me. Mmoja kati ya mipango ya Mungu kwa karne hii. The crown is mine, that's why wanna copy kwa bidii. I am the winner, I've never been luck. I am the winner, I've never been luck. Never try your luck here, you might get stuck. Your categories work, your categories work. I heard you say you're black, where have you been? You're so soft to compare with King Joe Makini. Nawavua kama samaki wa beach kutoka ocean. Copy my motion. Yes, 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 nigga no option. Unataka kurusha stimu na stimu zimelipiwa. Nawavua kama samaki wa beach kutoka ocean. Copy my motion. Yes, 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 nigga no option. Unataka kurusha stimu na stimu zimelipiwa. Shia, much respect to Marco Charlie. Riva for life. Shia, much respect to Naril. Yeah. Atiri's in the house, man. Atiri's in the house, man. Riva for life.